kisa omutima gwange muzito ramukwano mungi gwennina joli bambi unafumo bwana
bwana
musi mukwasa ekisa olulimi olubi
olina luna kuwanso omutima nenyiga enkomeyo
Oh, what?